Ɗo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Sakiraɓe heɗiɓe jam wale moɗo, heɗe gone beete alalbare ɗiɗi lewru mars hitande 2022 yamde jeenayi ɗaɓɓori ke silimaji sappo e tati. Ousmane Niale Boule kabaruji ɗo kañi kanti to ɓoggui janɗe to. Jawdi Mali ana haɗa yaltude le banque BCAO ko ɓuri lewru joni andinɓe keɓal dokki taƴaral wiide no juutiri fuu ɗi jukugoji Mali ana ronkata dabere. Laamu o holliti wiide ko yaata milliard ngaji jeegon CFA wattata hikka e nguure sukaaɓe l'école. Ministére kuminiɗo jannde l'école hokki o kabaru keñan le yambere jeɗɗo ɓerde ñalloma Afrique keƴanaɗo nguure. Ko ɓuri himɓe ujunaji ɗiɗon e temere jeɗɗon eggi warde le région sans service développement social holliti wiide ɓe himɓe ana paaɓe ka egguɓe ana darta fa handen wallede. Yo ɗi woni sembe kabaruji biyata ko bisimilla moɗon heɗade studio tamani. Ko ɓadoto libbi ɗiɗi joni Mali ana woni le jukkugoji CEDEAO e imoi le ɗin ana hadde Mali heɓude jawdi muɗum le banque BCAO. Yogaɓe meli ɗi jukkugoji gaɗanan leydi ndi tiɗallaji hono ronkude yoɓude sarfisinkoɓe. E wi docteur Moussa Diallo andinɗo keɓal Mali ronkata dabere no juutiri fuu. Keɗe ko wi Imirana Kilou Maygadou faccitago Oumar Waygallo.
Tiɗɗallaji ko nayiɗi banggal jukkoje ɗe fuu yo ɓillude jawlele ɗe caggal leydi noon. Hono jawlele konli leydi ndi ko iɗum wawi wadde yaade e warde. Laamu koɓe leydi Mali ndi ana ɓuri duuɓi nogayi e joyi ñalawma hannde o ɓe ɓilaki le banqueji goɗɗi ɗi. Ko duwaña en nanngata kañe ko heɓete impot ŋaji, ɗum woni ko laamu koɓɓe joɓete. Ila woyeltere laamu woɗno le hitande 2020 faabotoɓe leydi ndi ka fuu darnie golleji muɗum en ɗi, ka ɗum haɗay laamu ana jokkiti yoɓude hanɓe yoɓede ɓe. Ɗeɗo jukkoje gaɗaɗe wona leydi ndi tan torrata. Sa ƴeewi leyɗele ɗe kerdirɗen ɗe hono Kodowar kañe e Sénégal fano gondi e matude ɗeɗo jukkoje, kamɓene eɓe faabotoɓe ko nayiri banggal keɓal le leydi Mali ndi le nokkule ɗe kerdirɗen ɗe.
Diboli le région Kaya gendi gondi dow keerol hakkunde Mali e Sénégal. Temedde kamiyoji ana dari dow ngol lawol fuu yogaji fa leybule gende ndi ɗi darna ɗi ɗon ana domi immingol e jukkugoji CEDEAO waɗi dow Mali ɗi. Ɗi jukkugoji ana torri dow himɓe ɗe nokkuje sabi ɓe kuldiri wiide wattu joni o kilo sukkara ɓe cooda ɗum fayade 1950 anni ko arika duri heɓini en ko ƴiwi Diboli do faccitango Mamadou Sama Sirku Alicise.
Oɗo duko yo ga Diboli nokku gonɗo le kirol hakkunde Mali e Sénégal. Temeɗe kewɗe kamiyoji dari ɗo enne ana majji ɗi ñamduji tewtoɗi heɓde lawol. Ni ɗum wurri gila ko keri ɗi uddama e wi kanko Gawsu Diara gollowo le mairie Diboli.
Ɗiɗo camion ŋaji fewɗe golle ko douane o watta ko wajibi e majji kinaɗi daro, sabi to ɗi darne wala ɗi keddoto ɗo ni fa no ɓe tili wadde golle maɓɓe o.
Transporteur en hewɓe ana ɗo enne ko ɓuri e lewru ɓe puɗɗi jaati ha ɓude.
Won yimɓe gomɓe ɗo ko ɓuri lewru hannde, so a heddike darade ɗo a wala kalisa wala ko ñama ɗue ciɗɗala nawɗo ɗi.
Jukkugoji CEDEAO ɗi yamiri tan ñamduji ƴaɓɓine, ndenno kamɓe jon en kamioji ɗi ƴewti kawar muɗum.
Dakar min gonno, ɗi muyɗe Allah mi keeɓi wartude hannde. Mi heddike to oɗo wakkati fuu sabi miɗe hasindinino e kaaki ɗi chargeanmi e mobile angle. Mi boisson ŋaji woni ko adanmi ɗuɗe Dakar warde Mali ɗo. So wona ɗum mi heeɓi kuleji goɗɗi ɗi mbawmi waddude, min keɓay waddude ɗum sabi ɗum wona ko dagi.
Bangi goɗɗo ɗatol ngol ley ngallure nde yimɓe duɓɓoli ɓe puɗɗi matude ñande fuf torraji ɗiɗo jukkugoji ɗi. Cogu ñamduji ɗi kewi fayso holtama wiide ɗiɗo ñamduji ɗi ngala e produit ji ɗi embargo woni dow muɗum.
Kilo sikkoro nabbi fa ƴaɓɓiti. Ñalawma hannde o kilo sikkoro temedere buddeɓe CFA yeeyirte Diboli ɗo. Cakuru sikkoro ana ɓuri uynayi jeegon CFA le ñalawma hannde o. Cakuru maaro ɗu uynayi tati temennayi CFA. Bidon neban uynayi nayi temeɗe jeegom. Kilo jaba temedere buɗɗi nogayi CFA. Ɗi adamana hasindini e ko ñaama, so a heɓata ko ñaama a wawa wurde. Eɓe kaani joganade hakkille alhaali minen julaɓɓe no wurdi. Hultama wiide kulleji ɗi yimɓeɓe hasindini muɗum hononi essence kae ñanduji ɗi ka ambal ngu o wala do mudum dum ka e goanga sabile keridi nyande fu mi den jia idi nata idi jalta
dumuni amboy
won sidi be bide kamion ga jogaji na jabbo ka yu e dubbe dar kalisi client e mabbe le leedi senegal
bo amun yere be
wana fi ko ni le jude amen yaari dakar don ngonga o e tampina hobbe san buri fu yimbe le europe e bomako sa warti o do bange leedi malindi titala fu wala ma jenne fu su koyde ma da yaabi leedi senegal e koliti te wiide keridi ko udda e jonnete unay tati sefa unne walda fi chugu passe ma
kan nonno ciagal pon hakunde mali e senegal won kidira ngalure leedi senegal golli donde diboli denno jukkuji di e tawde fuf soro sotana heddi hakunde de do ngalluje didde dum do heba ma huncinde hore sabbi lamukobe kidira e diboli e wi jamarande
sakirabe annodi kabaruji o don baye hude di do bembe andede do hella men facebook kanyo konta twitter lamu mali watti hikka ko yata miliyar ngaji jeegon sefa e nyamdu sukabe lekol ministere komini do jande haali dun talataare de le nyaloma le yambere jaddebe de nyaloma afrika jana don gure de yambere yambina ma le komini safo le region kulikor fabe do na famu ke denna umar way kele alisisi
kantin ngaji dum do sukabe nyamata be kulitidi do fabo sanne jande sukabe le nokku mum no dirta safo non humini be kabar lekol wonbe tonbe kulitiri wite koleba kulbali kan ko lami comité des gestes scolaires o do nokku kedden ko sifi do hen
fade wargol nokku to suka jango be nyamata ko hewe mabbe ko fu fuddina yoppude école ngado mi gon jondo suka be jango be teme tato min jogi ko nokku to nokete nyandu ko mu ina adad mabbe yottike ko uri ingénieur suka be jango
suka be du don tawa
mo ingol nokku leto suka be jango be nyamata waran faaba de min san ko hewe mabbe fu nokku le mu ana wuddi tuudi jangirdi so be jippike l'école be birfo chuudi be nyaama fa be garta e koltu kasen ko heema e fu warta e wakkati e mu inana me si nyandu ji faa heewi hono nyabbe makoroni jame kan ko nande mudu mi de nyaama do so mi jolbi e do faa bo me jande amen do
lamo kanya faabo tobe dun an gondi e darnude nokkule debbe noddirta cantine fa paabo jenginobe kanye e sukabe jangobe non kanko sidibe dede Ousmane ministre kumindo kabar jande li leedinde o hollitiri wiide
en 2022 la situation
en 2022 ala hal nyandule chuudi e kol ngaji di annino wordi ko buri himbel ujinay temede jeegon debbe tati bele temdere fu debbe jeegon rewbe anale mudu woni chaakaabe ni nokkule to nyanduji mu inde ujinere teme nay chapan jeegon nay ijiddi ni leedi maline mangal mudum fu dunnele temdere ni nukule to nyanduji mu nente sukabe jangobe atawa ana yetto nogay ni leedi mangal mudum fu ni anni mu inde nukule godde to sukabe jangobe hokkete nyanduji mo sadda mudum yetto to miliyar goto miliyoji temet nay sefa
400 million
de don timmata de be kolliti wiide kantin keso darnama nokkuno de tedda safo be gatti le hen kaaki du kanya fa yetto yo katen do defu gongol hani wadde sin waddi do imadraji kambe lami be kabar jande wonbe tombe be mbi nokkule sappo e nay gonde le nokkuno dirtede safo be kaaja kantin ngaji wade muudun en yambereji kewdi ngada ma ton ko tongi do nafa kantin ngaji di sukabe ngadi ndedo yambere
nyande fu laboratoire ngaji buri hewde le kaldure bambakonde ko buri hewde e majji fu bangi juudi docteur forba tutete nyan nyawbe kanye doytobe dum ben quality metti mu ben do kabar mu don e wi mabbe docteur en be jati majji binta be sembe yaade le laboratoire di laboratoire ngaji di ngala e wi lam e wi horebe juudi docteur forba di battugol majji yo kirindiral ngal hana dun nangay hakilo fedde conseil national de l'ordre des pharmaciens mali e wi horebe mabbe laboratoire ngaji yam yete di ana mbawi darnede do heba fu anni ko alisi se hebine
sud doctorore ponje mingoni dudo sud doctorore mawnde ko yottoto yimbe le ujinere ana yahana wartale mudum nyaloma fu fa yide doctor laboratoire to analyse ngaji watte wadda do sanni nyawbe kan e dotobe nyawbe ana yaha wadde to analyse ngaji mudum tawede odo laboratoire bangi sud doctoro nuka wana ko neni fei horeje sud doctorore ponje ne holiti wiide be ko wondi wadde ko wala e sariya
dum somzante men ngonde haltidinde e service ji ndukudi laboratoire ngaji talke tabbi sinya jeewi e likrundira e cuudi doctor forbadi sini ayi i laboratoire ngaji himbe ana jali mudun sanne ana way hon cuudi docteur forbadi on kollobe mubben e koyde mubben goni hen sini himbe fu ana biya laboratoire ponge na moji wadan fa laboratoire ngaji gonde selladi himbe mbasa yaade le mun sanne
exterior
odo hakkile ka wana jabanado feyi horejo laami do fedde mom nodirta conseil national de l'ordre des pharmaciens le wi kanko docteur aliou badra wad challal jamande woni ko habbi hore mabbe kambe tofo so ayi laboratoire joodi ke bangue sun docteur fu yo fa faabo jamaro de no holitiri wiide docteur Aliou Badara Wad horejo conseil national de l'ordre des pharmaciens le lieu de Malindi
bon mi yay kirondira le modon tawede hedde soudu docteur wana ko boni sabi minen kay akul amen kelal jamaro de woni ko min daronto wana kebal woni ko yewete do modon jamaro de heba safareji yewedu le laboratoire ngaji di no yafiri
odo dunki andan o kabaroji bilinde chalal ka holiti wiide sa yihi laboratoire ngaji ana jodo bangi chuudi docteuroji fu wana fa tewtude bantude darne mudum ka fa faabo nyawben
ko buri himbe ujinaji didon e temere jeddon hakke galleji temenay e hemer bambar e nay woni eggudi warde le lamu 100 et 8 service development social ngendindi kutej rafinda na gungondo le wuddu leydi mel endi eggini be himbe warde ton e horebe service o kolliti wiide be eggube anapabe e wi mabbe lam o e gollidibe mudun anandarani be eggube sini kambe eggube be gondini fa bede be kolliti wiide lebbi kewdi joni wala fu ko be kebi bidure den famu an ko kebini mi en iwude ton do faccitango Umar Waygale Ali Cisse
do san do ko yaata nokkule jeddido yimbe le nyongiti be ngone mudum ka nokku gotta won ko laamu o wi andini kanko noddete Lamine Traoré humni do kabar himme e yurmene to santo o wi nyongiti be fo be ngondi e faabaade dum en
ça va un peu parce que ceux qui sont
jonka santi ser sabile nokkule to be ngonto atama e mu'inana ma dande e mbaawi nadde le mudum ba yimbe be ngalale nokkule to be ngattaatu ko woni yimbe be ngalale deede atama wakkati fuu so won golle gondo to mo mbaawi wadde mudum seeda mi paabo to be le misali wonje antirterre terre des hommes ana darani e ko heewi mabbe fuu chafaaje mudum ana heba duubi didi jon ko wadani nyandoji mabbe won golle jibe goddi darani do dum e faaba gol mudum sakite wadi noga jiddi deuro desam bettin won yoga be gombe location be golji be amen idon wobbe darani
appuyer le paiement en location
be do nyingiti be bi be andi imma daraji ko lamo wonde wadde ko jati ka wottu joni be kolli ni se mabbe bi lebbi kurdi be kebata mballi guji be ngadi noddango e yimbele jogi be aniyaji lobbi faabobe kedde mo kanko noddete Adama Sangare yo goto e yottinobe kabaruji yimbele nyingiti be gombe nokko noddete do fara ko lo ko mo sifi do hen
doktoro de meten jodi fay ke argon saar fan warado fay ke be bay andan be darna bangal to nyamuri bay en pecca to kaati mon ko wari hun fu ko wari ko hokkete fays wara satel en keban mo kaajaat men bay faama ila hono ni rawna mi lammi kaadu hokkude humune pay pay na forka kaati na nyamuri
fadde mabbe hebude wirfitaade le nokkule mabbe e be gonde watton imma daraji yalla be keba no be kan hunjinirde saddaaji mabbe hore do won ko Ousmane Niali Buli hebini studio 800
Thailande himbe yogabe ana jattiro dum nayewa ko yogga du hol TV de yodum rafi cellal worbe hewbe caggal ko sukunu mben solata himbe ana jile ana jira dum en gite bonde wa bidure den famu kedena Umar Waygale Ali Cisse
tilti fantambi akacha
awa akacha
til na botoro
ebe jodi le gere lokkuno dirte dende AC 2000 le ngalure bamako de ebe gonde halde kabaru buli kicirobe o fur wakande hala kame mande jeli
ay no ay dito kon bezare jula mo andro pamari dakeda
won goddo kasen jabudo halde no kabaru o wori o wihi tawrede buli dum hollitita wiide a neddo tampuda dum hollitita wiidu ya neddo jon jawdi
buli walda fay tawrede jawdi na dum miskina dum ana wada yimbe yogabe tan so wana dum fay huna wala na wiide neddo buli woni hore mudum jon kalsi na miskina min kam mi wana jaban dum
yo kabaru lebi jomun tan wailitito irum way waddude kudde goddo kasen du non kanko no dirte dum Musa Samake o litiri wiide do kabaru buli
buli ana waita ngari ne yogabe hore ana yago tawrede do ngardina yogabe do fankina yogabe
hodo fu suka robe ne miji do hen kanko noddete jara yo gote e jango jande do wure o wi kanka ko buri haajede jomun tawre lebi o hali ko lati sababu mudum
in kaso gonga Allah o mi yida worbe be buli woni hore mum sabi sukundu e hore ana ngardi eda de dundu min ka mi yidi moma de sukundu neddo mo gundum
buli dine siji mudum an heewi sanne no anda be kabaru fina tawa kulitiri wiide be bi won buli goddi kasal su yalti e hore neddo tan ana kulitiri jomun an yido tampude le adnaaru ndu
de fina tawa fulbe buli hore yo kebal jawdi faahi ga buli gado je hore neddo tawi wala ko jogi nyande fu ana beydo ga joomuno wordi ne ka wala fu ko wayti to e mudum wana buli dobbi dun ka talka ko jati holititta
hebude buli di
ana yotto worbe worowbe leddube dum yottoto no andam be kabar cellal kulitir wiide
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse et République Tchèque et Union Européenne.
Sakirabe kabaruji ngon ile region ngaji meden de ndiara al mustarata nibugol suudu meri ngendindi doni al mustarata timmi on ko ngon ole e region gawo no on ku nyugudo don itudo jawdi fa o nyibe yo union européenne do imadara golide no ditende programme d'appui au fonctionnement de l'état civil de kollerde be collectivité woni kambe hore be o meri dum fa to pesan hande golleji mabbe do darna gol mo ingol dalki imbe kollectivité no ko buditata le yontere warore sen jari le lamu ko talabe kollectivité himbe chapande nayo en jaddon wonno heddibe le kasara ko buri temere jeno e chapande jetton e njoyo woni barmube le kasaraaji ngaddi ko buri ujinaaji didi wonno ko protection civile ko tala hokki ko wadile hitande 2021 do kidi adatuuji nyande yambingol nyaloma kejanado nyaloma na kejanado kambe gollobe sapeur pompier ko wadi ko o lewru marsandu de sicili be cubi hikka protection civile darana de faabade eggu e nokkuji mo ben wombe le tidallaaji fa yottande darande gollo no gollobe saabi Allah fa yottade habugol nyawwa gondo handen do sekira fi ko dadi kabaruji ka andoni fu do mbaa hibude di www.studiotamani.org fa kitno do mbaa no do numero via mo 37 320 wassalam